Music.com.
Chenu cha kudumbukiza unakaa chumba cha kiza, iyo michicha unaoipuliza, ayo maisha unaigiza. Sawa sikutaji jina, una nani kama kisima, na hizo nguo unazima, kivua wigi upo kama kima. Wekibia zako vya mchongo, unakunywa mpaka gongo. Kwenu ugali na ntoto, na unakula sana miogo. Oya we, 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 oya we. Punguza kujishaua, itakuja kukuugua. Punguza kujishaua, itakuja kukuugua. Kuza kujisaua, utakuja kukumbua. Usinilingie mimi, kwenu unalala chini, una kigodolo ulimi, unaishi uswahilini. Kwenye kario una kipele, una kikobu kwa papele, mjivu kunyoa nywele. Kwenu ugari tembele, basi punguza mapozi, kuwazima kikojozi, wopewa kwa vipodozi, alafu natumia dozi. Mawento, 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 weta achiririe, achiririe. Squeeze mziki upo huku wewe, awatele watu sisio. Akazi tembo mshara sungula eh. Na bado po watu urabisha mpaka uzenye. Mashabiki msicheke na wala msinune, wanangu msicheke na wala msinune. Minapenda alakide na virudi kinyume nyume. Alakide
kinyume nyume, kinyume nyume.
Shazi kondo
kinyume nyume, kinyume nyume.
Nandauka
kinyume nyume, kinyume nyume.
Aslay
kinyume nyume, kinyume nyume.
Nachiliri
kinyume nyume, kinyume nyume.
Hadinguto
kinyume nyume, kinyume nyume.
Namolento
kinyume nyume, kinyume nyume.
Naskadi
kinyume nyume, kinyume nyume.
Wambie na pamja ila gari twaile ile. Awe boskandaga, askagaga, Joji bora bucha, mzee wa ngumi za mahesabu. Familia yangu wa timu ngome masoja, iya pa from timu weu, weu weu. Mitoto ya mama shamte, bagara ju, peperusha bendera. We mshuza zebozi, bosu wa zamani era mpya, waze wa miambiri miambiri. Usta makori, wechidi mkongwe, akariro, ala DJ Fasta, ala DJ Fasta. Webo na kutaiga, ataiga.
Chiriri music, 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 music.
Download kupitia smokemziki.com.